What is this,
what
RS?
Is this, RS?
Big beats are
big
free.
Beats are free.
I'm from the 1960, the land of the bosses. When stepping on me, nigga, you gotta be cautious. Swag tight, but no skinny jeans. Si ukati ya mashode wa uka Billie Jean. Leo muende, kesho akini. Wakale uruka ruka anytime she sees me. I guess ni venye charms angu wanga noma. Leave me with your chick, guaranteed I'm a boner. Ngocha kwanza ni kusoka maunjui. Usaikati wana boy, ametoko kwa kitu ya kona swanga kaya Jay-Z na pesa kama ndindi. Jina ka Calligraph, baby girl, na siringi. What it do?
What it do?
Uko poa.
Uko poa.
Niko ju.
Niko ju.
Au tatu poa. Most, most, baby, see who come slow. Kuja kayole ni kushovele, see who burn dough.
Toto ameiva, ako sexy. Anataka nimpe madou. I swear na kafiti, ako freshy. And I see her everywhere that I go. Hakuna dem kama shiro. Oh, oh. Kama shiro. Kama shiro. Oh, oh, kama shivo.
Yo, shivo ana figa, shivo ana booty. Atungi maimbo, zake ni maguchi. And it's my duty, kumpele na desire. Shivo amejibeba, you're the chick beyond fire. Yo, shivo ana glow, shivo ana shine. Kama una dough, shivo ana time. Shivo ndo the queen, awengina tawezana. Love it when she shake what she got from my mama. Yo, na misi wezi hepa, juwa meni capture. Shivo ameni kwachu, she's the girl that I was after. Yendo nili tafta, nikafunga chapter. Shivo akiitwa, ye ukuja faster. Hey, shivo twende holiday, shivo twende kosto. Shivo ata deliver, you don't even gotta hope so. Shivo wanga hustler but not independent. Shivo penda pesa suni bidi mini mjenge.
Toto ameiva, ako sexy. Anataka nimpe madou. I swear na kafiti, ako freshy. And I see her everywhere that I go. Hakuna dem kama shivo. Oh, oh. Shivo, kama shivo, oh, oh, kama shivo.
Now let me take it to my villa. Shivo, you the bomb, you the killer. But first, mother shot sata killer. Ukidunga chinchilla. Madem wengine wanatoka bila.
To satisfy you, ndiyo mela.
Yeah, Shivo ain't mo villa. The first time I knew I had to get her. All I do is swing, no quitter. I can never reconsider. Other ladies feeling so bitter. Cause they want a piece of this nigga. Achane kupeleke kule, kule. I never change, mimi bado yule, yule. So baby, what you want do today, today? So kuje, kuje. Nikusho vile sisi hu kude, kude. Now who that, who that? Go, girl. Now she will be the baddest in this whole world. Always telling me the Kali, you my hero. Or let this all give it up to Miss Wajito.
Toto ameiva, ako sexy. Anataka nimpe madou. I swear na kafiti, ako freshy. And I see her everywhere that I go. Hakuna dem kama shivo. Oh, oh. Kama shivo. Kama shivo. Oh, oh.